ingoma inkumbuza umngani wami. Isikimi sami
ngihlala ngikhumbula njalo.
Hope you're doing fine, don't see that no one holler.
Kumbulanja.